Yeah, 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 yeah.
MB's generation.
Yeah, 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 yeah.
Panga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola. Posavi panga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola.
Nika joba ni fani kofola, babondi papani kadola. Grindi fulu ni mola, palindalama vena mbuvalo. Wanyimbo ni bomb suwa paya blow. Queen zina ni flora, priceless sifika na kopa. Palindalama vena mbuvalo, wabene ni opani yesu na imba. Nagali pagulani kamiksa, zelu fulu ni Hitler. Bringing the heat, monga ni hit. Wasunga muzake sama zivika, Kylie Bonset zaka fika. Kutama ngila siku fika, benetifu na vizaka chitika. Ndau ya sila, chasila ni fani kwa wina. Mungila na kwesa mapila, monga inonge ni funo wina. Monga ni boxer fani kwa wina, ndine niliko kulibe wina. Bra kurapu kulibe wina, monga ni boxer fani kwa wina.
Yeah, ni pase kwa zanga, osa waya waya, my mind on the money. Ooh, yeah, ni pase kwa zanga, osa waya waya, my mind on the money. Nisiweze la banda yanga. Osavi panga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola. Osavi panga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola.
Sapato ni chanchi, kapali zanga ni pita mumatika. Sika paka chapampa, bulu malaka nilipe kaso. Kukaunda nilipe kaso, pano ni kama nivela kalaso. Bantu pachalo bama fana kaso, do buzz ngati ni kachaso. Zake la kapito kusati kamsta, bajani na kika kasaka. Gawata ni fani kakwacha, limbisa maso zifuleza baka. Fani kotiesa kubanda, noti kupika chabe manja manja. Vika kute nishia banda, elo paboni niziva ya zanda. Nilimutila nipula nivenda, vale tutali kabushe tukemba. Babichi marapa ni murder, nilina market vali na ntemba. Still siniza kabenda, maninga chabe matumba ni benda. Nangonombeka sinza kabileka, maninga chabe mutima upenda.
Yeah, ni pase kwa zanga, osa waya waya, my mind on the money. Ooh, yeah, ni pase kwa zanga, osa waya waya, my mind on the money. Nisiweze la banda yanga yeah. Osa vipanga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola. Osa vipanga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola. Yeah, ni pase kwa zanga, osa waya waya, my mind on the money.
Ooh,
yeah, ni pase kwa zanga, osa waya waya, my mind on the money. Nisiweze la banda yanga
yeah. Osa vipanga monga ni pempa, nika joba ni funika chabe na bola.
Download it from ilovezedmusic.com.